Kwa nini ukinitisha mina shindwa kukunyima?
Kamote,
ukinituma na kimbia.
Mfani kamote,
utakuja kunimada.
Kamote,
nione huruma
Bose.
Mama, nilitaka tu niguse nilambe, sikutaka tuendefa. Nilitaka tu niguse nipepete, sikutaka tuendefa. Oh Diana, ini kamote, na wendi feels yelewi ini kamote. Oh Diana, ona sada ya nume ni madanguvu, kila time juni sekete. Daya nume ni madanguvu, kila time juni sekete. Watoto wako naosha, tena napanguza ayo. Chupi zako minafua, tena nakausha ayo.
Aje,
aminya house and I don't know why. Naosha vyombo and I don't know why.
Now I'm falling deeply in love.
Kamote,
ona sasa na vokupenda.
Kamote,
na bonji feels yelewi ni kamote. Oh Diana, ni kamote, na bonji feels yelewi ni kamote. Ona sada ya nume ni madanguvu, kila time juni sekete.
Toto wako naosha, tena napanguza ayo.
Aje,
chupi zako minafua, tena nakausha ayo.
Aje, aje.